say, say.
Smack magic.
Say good if you look
sharp one. Good morning, afternoon, evening, idiot, send a good masoon. Kanyanya mat.
Jazzy boy.
Jinda Munguru.
Shinda
Munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo ke la deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko.
Shibaya njine na shindiriza na kaunja. Baru anda siba nyanganya wa maunja. Yazi bwelela ya mushe machiki. Yeya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sala basini. A life in fire. Ngolefu anji soko, you know what I mean.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo ke la deep end. Ushepulifia loko.
Dry clean engine idira kuma 18 city kuma na rapid ticheza. The night is still young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fupungisa magero ndi 7 yaba. Pata paka night kalinoda. Tanti zeto kamu club tibao na bakuma order. Kugona tizi no uka tizi. Jikambo utila tima kalako busy. A life in fire, so nikabwela, I hope bichitika please.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo ke la deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko. Fuzi. Ushekulifia loko.
Chidira, hey. Usha mshe na chidira, hey. Ukomuli mshe na chidira, hey. Injise na chidira, hey. Mshe na chidira, hey. Usha mshe na chidira, hey. Ukomuli mshe na chidira, hey. Kuna isafenga na chidira, hey. Hey. Drift, track, kani ganyamata.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo ke la deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko. Fuzi. Ushekulifia loko.
Swag we in the beauty. Mr. Samu Musata. Fashion is a girl.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.